fere, dona mai de fere, dona mai de fere, unde fere vanata. Dona mai de fere, dona mai de fere, dona mai de fere, unde fere vanata. Lanumo mitari bibbe fere dondari hasera mahol mi jamata be bibbe dume wenata on beton bari jurungini ko jawabu wala maunira elder mabbe dubi sapoidi Odon woya ulida
Wayo baba am
Odon woka ulido
Wayo baba am
Todum hunde wadore no baba am loro dunia Ki anomina waniri den alorta amaya Milesni mi jodi, milesni mi jodi. Ko umu ko salori, yuro mendam bi bebe.
Dona mai de fere, dona mai de fere, dona mai de fere, unde fere wanata.
Sebi kongo viam torra dunia bekari. Jauti baba ma bebe roni kalifa enyamdi. Be waratiribe hambe woni horbe sare lakiri maunde sundi fukambe tan himbe hudata maudo ummi fiyanbe bido ummi fiyanbe bedon sera sera kambe soya ma baba semi wibe bikon dunia salan hunge sondu medai endu bingel mundo heda Sare Allah jogan on Sebe ardo diri Lawol gotol behuti
Dona mai de fere Dona mai de fere Dona mai de fere Unde fere wanata
Aye dardam ajuldo Adon andi Allah Adon nyama jaudi Bide hati me'en Weyo derdam tubu Yobu jaudi mabe Auju billahi Idenge naonge sanne Dalati me jokotil Anyami alornai Oya fai madarangal Yang ada Allah heima Jogu gonjau di adime Kulidum jurumdum Mohulatako Allah Tumasibo hamudum Pao maide saro
Don't know my defeat.